Lukka suura 12 aya 3 yaaki 12 jabuki Yesu e wanyuki mo emi wi'a on jabudo yam Yesu himbe fu min bi neddo mi jabay mo Yesu malaika en Allah amma ganyudo yam Yesu himbe mi wanyay mo Yesu malaika en Allah fu biudo ko woda do bi neddo dum wawa yafanaki mo amma fu biudo ko woda do ruhu Allah o yafantake to himbe jari on Yesu mawbe laamibe to on gannu do no burtinirton ko e modon ko ko bioton gam ruhu Allah ekitinay on e tarengel ko hani bion der ayaje de janguden do Yesu almasihu wato annabi Isa alayhi salam meti do fi tati ko nayi arande artudum o meti do ko wadanta jabudo mo ko gadudo imanu e mako den didabum o meti do ko wadanta fu ganyudo jabuki mo ko ganyudo wada imanu e mako den fi tatabum innani annabi Isa alayhi salam meti ko holli en e jairi hakke de Allah ya fatako handaren dum go ego der ayaje de janguden den fi arandejum ko annabi Isa alayhi salam wadanta fu jabube mu ko gadube imanu e mako aya jawe tati annabi Isa alayhi salam wi emi wi'a on jabudo yam Yesu himbe fu min bi neddo mi jabay mo Yesu malaika en Allah maana fu neddo jabudo ko gadudo imanu e annabi Isa alayhi salam woni kisno mo Allah jomirawo liloyi to annabi Isa alayhi salam jabay mo Yesu malaika en Allah wato der aljanna gam nun bandirawo am an yettinditodo sey jaba ngada imanu e annabi Isa alayhi salam kisno mo Allah jomirawo liloyi gam Allah jomirawo jabuma der aljanna Yesu malaika en mudum emi do Allah jomirawo hokkuma faamu dum der bernde maada amin fi didabu ko hebata fu neddo ganyudo wada imanu e annabi Isa alayhi salam woni kisno mo Allah jomirawo liloyi aya jawe nayi annabi Isa alayhi salam wi amma ganyudo yam Yesu himbe mi wanyay mo Yesu malaika en Allah do annabi Isa alayhi salam e tabbitina nayi en jairi wiki fu neddo ganyudo jaba ko wada imanu e annabi Isa alayhi salam woni kisno mo Allah jomirawo liloyi gam hisnuki bi adama daga hakke e kita Allah gare ka nyalde darangal to Allah jomirawo wanyay mo der aljanna gam o yeddo tiri e Allah jomirawo o wanyi ko wadani mo e lawol annabi Isa alayhi salam bandirabe am to Allah jomirawo wanyi neddo der aljanna to toy wani reirde iri neddo o reirde iri on don neddo woni wuro hite ko jahannama kaito Allah jomirawo hoynana en halkere der hite jahannama amin bandirabe am enen koliibe ko gadube imanu e annabi Isa alayhi salam emi do Allah jomirawo dawtana en imanu amin be kolaki ko be jabaye annabi Isa alayhi salam woni kisnobe daga hakke kita Allah gare ka nyalde darangal emi do Allah jomirawo hokkabe famudu be jaba be kolo annabi Isa alayhi salam kisno mo Allah jomirawo liloyi gam be keba jabeki der wuro Allah ko aljanna amin fi tatabu hakke de Allah jomirawo yafatako aya sappo annabi Isa alayhi salam wi fu biudo ko woda do bi neddo dum wawa yafanaki mo amma fu biudo ko woda do ruhu Allah o yafantake bandirabe am do annabi Isa alayhi salam itabbitina nayin neddo waway hudamu meta ko iri kay kalluka do mako Allah jomirawo waway yafomu amma fu neddo metudo kalluka do ruhu Allah fu jeddo tiro e ruhu Allah Allah jomirawo yafata ko mu gam e mo yeddo tira e Allah jomirawo e hore mudum fu jeddo tiro e Allah jomirawo bo to lalle o tabitake mo shiya imanu reirde mako bon halkere gam non annabi Isa alayhi salam wiido fubiu da koda dobi neddo dum wawa yafanaki mu amma fubiu da koda do ruhu Allah o yafantaki bandirabe am noneddo metirta kalluka do ruhu Allah noneddo yeddo tirta e ruhu Allah misalu ruhu Allah jomira wadai ka metan kima der bernde maada e tabbitinan ma jaba koloda annabi Isa alayhi salam kisno mu Allah jomira waliloi gamke ba yafu ye hakke maada e kisndam daga kita Allah gare ka nyalde darangal inattuki wuro Allah wato aljanna amma awanya der bernde maada ayedda awia annabi Isa alayhi salam na o kisno o annabi jotan jamma e nyaloma dubi e dubi ruhu Allah jomirawo e metamma der bernde maada gam jaba ko Allah jomirawo wadamma ilawul annabi Isa alayhi salam gam keba yafu ya hakke maada inattuki wuro Allah wato aljanna amma ayeddo tirai Allah jomirawo ha nyalde mayde maada awani jabuki ko Allah jomirawo biyatama ilawul ruhu mako der bernde maada to lalle Allah jomirawo yafanta kuma hakke din dun gam ayeddo tiri e Allah awartiri Allah jomirawo fewo Allah jomirawo hoynanay ne iri dum shi e imanu amin gam nun bandirawo am se pama do wiki ta yeddo tiri e Allah jomirawo to se ko wala halka e der kita mako gam nun se jaba gada imanu e ko ruhu Allah wiyata ma der bernde maada ko loda annabi Isa alayhi salam kisno mo oliloi gam keba yafu ya hakke maada e kisnam daga kita Allah gare ka nyalde darangal natta bo wuro Allah wato aljanna e mi do Allah jomirawo hokkuma faamu du amin ere irde yesu almasihu wato annabi Isa alayhi salam nder aya sappo e go'o yaaki sappo e didi heñitiri e wiki to yimɓe njaari on yeeso mawɓe e laamiiɓe to on ngannu dow no mburtinirton ko e moɗon ko ko mbiyoton gam ruhu Allah ekkitinay on e carel ngel ko haani mbiyon gam non bandiraawo am taa hulu to ɗum yaarima yeeso dotti en ko yeeso modiɓɓe ko laamu gam imanu maɗa dow annabi Isa alayhi salam taa wannu dow ko mbiyata ko dow no mburtinirta hoore maɗa gam Allah jomirawo e hoore muɗum barka ruhu maako o hokkete ko mbiyata ko ekkitinte ko haani mbiya e carel ngel bonon no annabi Isa alayhi salam tabbitinani an nder ayaje ɗen ɗo wiki to yimɓe njaari on yeeso mawɓe e laamiiɓe to on ngannu dow no mburtinirton ko e moɗon ko ko mbiyoton gam ruhu Allah ekkitinay on e carel ngel ko haani mbiyon gam non bandirawo am taa hulu to ɗum yaarima yeeso dotti en ko yeeso modiɓɓe ko laamu gam imanu maɗa dow annabi Isa alayhi salam taa wannu Allah jomirawo e wondi e maɗa o hokkete hikima e bawɗe dow no metirta Allah jomirawo ɗawtana en imanu amin.